Hey, you're in true now. Danga, danga, umalaya fikazi yako
Manu na ugopa
Kama una wanga, wanga, uchawi sifani yako
Manu na ugopa
Twende baya geshi, tulewe alafu tuanzishe fujo
Manu na ugopa
Weni muizi, sindo kazi yako, iba mpaka polisi
Manu na ugopa Kalio
Unapenda pombe, kunywa mpaka uzime
Manu na ugopa
Una hamu, na huna demu, beba goma la mtu
Manu na ugopa
Fisikali, alafu upo singo, siwibe mume wa mtu
Manu na ugopa
Weni hater, unachuki, onyesha voo ya kutu
Manu na ugopa Kalio
Twende turudia Twende Okay Chini 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 Twende You Ah yeah Ah okay Nitrune On the beat yo Kuna deki
Kalio
Nasema kweli?
Awe, they say yo.